Shanky Supplier.com.
Ubudo vidole sini silimisha.
Oh na 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 na. Apo ubudo tawa. Iga kidogo acheze. Can voice jina langu.
Ubudo on the beat.
Najua unanipenda mama, ila maisha yangu kama unavyoona sio kama sikupendi mama, ila takizi vipi mahitaji ya dona. Najua unanipenda mama, ila maisha yangu kama unavyoona sio kama sikupendi mama, ila takizi vipi mahitaji ya dona. Pakula shida toto pakula, mzee watungi mibange misiga. Yani danger life, so masia. Kita ni jau, naishi kibisa. Na wiki mbili tu zilizopita, wazazi wangu ile siku walijuta. Pita kona muni nikawakuta, walichobeba mwanangu nilivikuta. Sasa sijui watakubali niwe na wewe. Nauliza watakubali niwe na wewe. Wazazi wako watakubali niwe na wewe. Maisha yangu mikula paka kukaga. Hapa duniani naishi kimkataba. Muda si mrefu narudi kwa Mola Baba. Naishi kiubisi ubisi ubisi ani. Mtaa mzima kule ndo nipende nani. Roho ya Mungu ila mwili wa shetani. Na tukiwa dina wazazi nyumbani. Hasa sijui watakubali. Naulizo takubali. Wazazi wako watakubali.
Record when you mama chosen alitu chosa kadiru mabaki na nuria we buya tachi
hapo budo tawa tega kidogo acheze tawa.
Shankysupplier.com.
Record.
Now let's talk about it.